Te whanake tuatahi, te kākano. Kia ora. Mahi nama te kaumātoru. Kei te haere koe ki hea. Where are you going? Here is the second dialogue which you have been practicing in class. Whakarongo ki ngā kōrerorero. Listen to the dialogue.
Tēnā koutou e hoa ma.
Tēnā koe e tio.
Kia ora rā e tio. Kai te pēhea koe.
Kai te pai. Me koe heini.
Ka nui te pai. Kai te haere koe ki hea.
Ki ngā toa.
Ki te aha.
Ki te hoko kai. Me haere a hau. E noho rā e hoa ma.
Ai. Haere rā.
Tēnā. Katia tō pukapuka. Now, shut your book, please. Whakahuatia ngā kōrero a tio mā. Please imitate the sentences of Joe and the others.
Tēnā koutou e hoa mā.
Tēnā koe e tio.
Kia ora rā e tio. Kai te pēhea koe.
Kai te pai. Me koe heini.
Ka nui te pai. Kai te haere koe ki hea.
Ki ngā toa.
Ki te aha.
Ki te hoko kai. Me haere a hau. E noho rā e hoa mā.
Ai. Haere rā.
Whakarongo ki o kōrero. Listen to what you have said. Now the dialogue will be repeated without Heni's part, which you should take.
Tēnā koutou e hoa mā.
Tēnā koe e tio.
Kai te pai, me koe Heni. Ki ngā toa. Ki te hoko kai. Me haere a hau. E noho rā e hoa mā.
Ai. Haere rā.